Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no.
Where you at, nigga? Niko na form now you know. Jumanze ni majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go to before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni mapols imeja call logs in na request zote ni watoto ni mekupin ukikuja kuja na watoto ni mekupin ukikuja skujo kiwa solo
niko kwa keja niki hang na mabadis and bandits buda tubagu yati ya nani ndio nani na kama dubene za feel niko lucky mob tezi nazo uliza hani chaki I just stay to the facts kwa hii rap nita honga na bado nambli analia niki songa mpua kando yangu anajua mindyo donga lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo
na you know
hakuna rade manze formisha nibo na you know I really love you atakani na ignore
na you na you na you na you na you
na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kau kujua basi sayo menino umeni 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 no na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kau kujua basi sayo menino umeni 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 no na utafika mazako zimeshika jukusema kweli huku ndana unachatisha bogi ni mbaya watu five na wakilisha na misbehave yani lona choma picha cheki call police ngori kubwa manjake ako meeting totally nacheza chini jo alikuwa na mimi keja na laki nitangana nitanga meeting careful inatoka mbio kulikuwa mwezi hakuna kucheza chini because you all know kwa corona tatisha na choma photo na mimi niko kwa tu na deal na hiyo flow niko na motive so now you all know
niko na balls nigga ganji na zichase buda ni tetom nigga kwenye rap manze sisi ndio ma top figures cheke nyuma convey this is how we roll nigga sisi ndio madon nigga nimekuja na mabadi zwalami zimeshika sana napigia wazazi niko locked manze nishakuwa mnati wewe ni mwere unashinda na mabati
na kauna rada basi sayo menino
na you know
na kauna kopi basi sayo menino na kau kujua basi sayo menino umeni 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 no na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kau kujua basi sayo menino umeni 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 no
Thank you.